natandika nkyali muto ku myaka musanvu nakati ndese ebinyuma ndese rafu y'embalala biri ebyana by'embalala kyo kituufu biri sitede era buli ayina omunyankole buli ebintu mwana wa ddadi biri ebyana byepasula biri ebyana byetikula bakazi nankunda yanda zefaya gamanya gaweza katona ngobye mulonji zebisere lero bukyanvu galale alinvuga zemukono ene yembalala wabula mpangwe sana lwakataka mawanda wabwe bukyanfuna bakazi nankunda yanda zefaya gamanya gaweza katona ngobye mulonji zebisere lero bukyanvu galale alinvuga zemukono ene yembalala wabula mpangwe sana lwakataka kumusanvu chimpu kumunana chimpu obudde busasana chimpuwa abangi bankula abalala ne banziba wenafune kyembalala oh kino kigasamula mawanda wabwe bukyafuna bakazi nankunda yanda zefaya gamanya gaweza katona ngobye mulonji zebisere lero bukyanvu galale alinvuga zemukono ene yembalala wabula mpangwe sana lwakataka mawanda wabwe bukyafuna bakazi nankunda yanda zefaya gamanya gaweza katona ngobye mulonji zebisere lero bukyanvu galale alinvuga zemukono ene yembalala wabula mpangwe sana lwakataka